Jo Korintho mokwongo 13. Kata dabed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera. To achalo mana okot maywak, kata olang' migoyo. Kata dabed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang'eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata dabed gi yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde ma gintie, to aonge gi hera. To ok an gimoro ngang'. Kata dabed ni apogo giga duto ni jomodhier, kendo kata ka achiwo ringra mondo wang', to aonge gi hera. To mano ok konya kata matin. Hera timo kinda, kendo ong'won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre. Hera ok tim gima kuodo wich. Ok odwar mare kende, iye ok wang', bende ok omak sadha. Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gadiera. Hera odhil e weche duto, kendo kata ang'o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda. Hera ok rem. Tich hulo wach to norum, kendo dhum gi dhok mayore-yore nowe. Bende rieko notieki, nikech rieko ma wan go orem. Kendo tich hulo wach moa kuom Nyasaye bende orem. To ka gima ogi kare obiro, to mano morem norum. Kane an nyathi, ne awuoyo kaka nyathi, kendo riekona ne mar nyathi, bende ne aparo kaka nyathi. To koro kaka asedoko ng'ama duong', aseweyo timbe mag nyithindo. Koro waneno mana kido matip-tip ka joma neno e rangi marach-rach. To chieng'no wananen malong'o. Rieko ma an go sani en rieko morem. To chieng'no anang'e Nyasaye chuth, mana kaka Nyasaye ong'eya. To gik moko adek emosiko. Gin yie, gigeno, kod hera. To gima duong' moloyo kuomgi en hera.